ZambianGospel.com.
Nana mona uko mwamfumia le fintu fionse mwanchitila bemba wakashika mwapatula impofu mwaposha abafwa mwaimya nga finji finga kosa kuchiso chenu na lelo line ni mwende ita shami twishike baya we shami twishike baya we shami twishike baya we shami twishike baya we katula ni we maposha ni we shami twishike baya we
Pangeo Jesu Ifile mamwa imia Fionse mwachita Fionse filanga makaenu Tete nawe Ubunte wapela Mule fionse fi Nani mwana muimwe
Shami twishike ba Yahweh.